Mkinipokonya uyu si wafichi nafanya fujo. Kipindi watu wananiona mzigo, ndo kipindi ye alinitunuku mzigo. So mkimchukua uyu si wafichi naruka judo. Mwingine kama huyu hakuna, ukibisha nenda ukagugo. Wakumzidi baby wangu simuni, mtu anaona mpaka siku za usoni. Zambia na toki mwangalia majoni, yana kifa kifo cha menda nenda peponi. Oh na na, kama utani nimempata he, yuko ndani na tangaza.
Tangazo, tangazo, nimempata wa kwangu wa kuishi naye, nitazika naye.
Tangazo,
tangazo, tangazo, nimempata wa kwangu wa kuishi naye, nitazika naye.
Tangazo. Oh mama mama, oh na 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 na, oh, 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 ah, kwake betri lo nimezima, nimependa nimezama mazima. Urefu gani misijui kina, kila nikipima. Mwezenu na enjoy, I'm the winner. Napata breakfast hadi dinner. Michezo flani ya kiutu zima, mwezenu jeuri sina. Yes I don't need somebody. Mina yetu metoka mbali, mukitubo watu wa masayari. Mina ye yes we don't need nobody. Mina yetu nadalika kidali, kifo cha mendeki chali chali. Mina ye kama utani nimempata, yeah, yeah. Yuko ndani